Blog Talk Radio.
Ishakwe, Sunday Relax. Ishakwe, Sunday Relax.
Munara,
abari mu bihugu bituranye n'icyacu birumvikana muri Congo turicuranga umunsi waho abari burasirazuba bwa Congo za Kivu za Oriental Province Oriental abari muri Katanga abari za Kasai abari Kinshasa mwese mwese turamukije abari mu gihugu cy'u Burundi abari muri Uganda abari muri Kenya abari muri Tanzania abari muri Mozambique abari muri Malawi abari muri Zambia mwese 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 relax turamukije abari muri Botswana abari muri South Africa abari muri Lesotho abari muri Swaziland igihugu gerutse guhindura izina kigasubira ku izina ryacyo gakondo Swaziland ni umuzungu wazanye ibyo nk'uko Botswana yayitaga Bechuanaland Swaziland iyo ni ibintu umuzungu yazanye ariterero kubyiyama turamukije abari muri Congo Brazzaville turamukije abari muri Gabon abari muri Cameroon abari muri Togo abari muri Benin abari muri Cote d'Ivoire abari muri Senegal abari muri Mali radio ishaku ibagereho cyane cyane muri Sambi relax umwumva ni Congo Love mu ndirimbo ye ndaya abari burayi namwe mu Suisi mu nkengero z'ishyaka Le Mans mu Faransa i Paris i Lyon mwese 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 abari mu Bubiligi abari mu Molenbeek abari Saint-Jean abari muri Molenbeek n'abari muri Saint-Jean abari ukuntu bitandukanye ibyo ntabwo bizi abari mu Burundi abari mu Budage abari muri Scandinavia muri Finland muri Sweden abari Norvège abari mu Bwongereza abari muri Canada abari muri Amerika tet mwese relax amakuru yawe samzi relax ikugereho Yosefu Januri fight on akazi mukora yashimisha benshi natwe turimo niyo mpamvu tuzana umwanya Waterland oh na ye ni kombo ya mbanda se oya ngainda ya oh ukomeze mu ryoherwe kwabwe kutwazanye imbaraga twazanye kime indirimbo mwicare hamwe zibagereho mwamu menyumbu ni imwe mu ndirimbo zo muri Congo zagize icyo bita amatsigizi wo akabari Mbili ya Bell wazize nyakabari Marie Claire Moyo Museka Marie Claire Moyo Museka benshi wazi kumaze na Mbili ya Bell ari kuririmba indirimbo Shauri Yako indirimbo akabari iyo yasubiyemo banyirayo bakaba ari orchestre twaga festival du Zaïre niwa bayibye Shauri Yako we ayisubiramo urumva ko ari no kwisubiramo mu rurimi rw'icyongereza ariko ntibituma uburyohe bwayo bugabanuka samedi relax turabafata neza abandi kubye umugore wa Osho Tabulei watumye yamamara cyane nubwo bagiranye ibibazo ubwo Roshero yazanaga undi mugore muri orchestre yitwa Afrique Internationale yazanyemo umugore witwa Fayatez hanyuma umubano we na Mbili ya Bell urangirika bikomeye cyane ku buryo Mbili ya Bell yafashe inzira ajya muri Gabon aza kugera no muri Amerika ntibyagenda neza ariko izwi yakomeje kuba uko muri kuryumva agira amahirwe indirimbo zizira kubungwa cyane nk'iyi yakunzwe muri Kenya cyane muri East Africa hamwe n'izindi zitwa Isiyo Wapi Mwibuka za Popa Loyenge Boyaye Keina Beyanga Fenomene n'izindi nyinshi cyane iyo ngiyo mwumva ikaba ari Shauri Yako Shauri Yako Shauri Yako, you know you're doing it. Mbili ya Bell, uri Sandy Rinaldo.
L'international Sam Mangwana vous parle
depuis
Paris.
Orosimbwe, Mongolo, Apolitiwe, Sam Mangwana. Sam Mangwana, yakoranye na Mbili ya Bela, ariko na Rochero, bari bara hamwe, ariko azakora kariyeri ye muzike. Sam Mangwana akaba ari umunyekongo kuko yabaye muri icyo gihugu, ariko avuga ku kuri se wo muri Zimbabwe, nyine akaba ari muri Angola, ariko wamubyarira muri Congo, nuko yaba munyekongo. Indirimbo ikaba ari Maria Tembo, imwe mu ndirimbo ze zikomeye cyane, hamwe na Les Champions. Byose ubwo buryohe burabukesha, burabugezwaho.
I love you, Maria Tembo, Tembola, Tembola, Tembola.
Sokina Banzi Maria Tembo, Tembola. Sokina Banzi Maria Tembo, Tembola. Nalandi Maria.
Muri bamwe ni karanyuze. Kwandi
Maria Tembo, Tembola.
Good memories. All these nuko bivugwa. Sam Mangwana.
I love you, Maria Tembo, Tembola. I love you, Maria Tembo, Tembola. Tembo, Tembola. Tembo, Tembola. Give me your love, oh Tembola. Maria Tembo, Tembola, oh darling.
Richard, même de façon, il compta ça. Il m'a élu, mais.
Nous avons joué des mots pour les chaînes d'Afrique. Afrika birengera zuba yose yaragenze, ari muri Angola yo muri Zimbabwe, muri Kanarima, muri Congo zombi, muri
Cameroon.
Sam Mangwana
ikon
Yusam Kirela Tembo Tembola
Tembo
Tembola. Give me your love, Maria Tembola. Give me your love, Maria Ndali.
Nalandi Maria, Napari Tembola, Martini Tembola, Maria Tembo Tembola. Soki pona mbongo na kopesa Maria. I love you, Maria Tembo Tembola. I love you, Maria Tembo Tembola. Tembo Tembola.
Tembo, Tembola, give me your love, oh Tembola, Maria Tembo, Tembola, oh darling. Oh yeah! Eh bien, mes chers amis, ça va chauffer, hein? À tous les mélomanes du Cameroun, oh bonjour. Et sans oublier Mami Dolé, à Yaoundé bien sûr.
Maria Tembo, Sam Mangwana, Kori Sam Jirela.
Mituri Yaba, Fatou Soudila.
Hey, Indi! Kulomba de Koko! Hey, Indi! Bonne nouvelle à
Zema Dodanga, Daddy Bola, Zilko Shabani.
Oye monsi kwa uharie, Indiana ya Maturanyi.
Mweke de Bruxelles, na Totolia.
Muri Congo.
Anissa Nidie, Giselle Dapoku, na Tatindaya. Soki bokoka koboma moto
te, abatamenye ishi,
usikani ya mwe pena, kie kukufa.
Matataba mama,
ana benu, anastazi baliba.
Wow, abatamenye, mamwita mwalimu, mamwita mse, shefu tunye, matamwita mbaka na kia kufa, tula ngenge, mamwita kolo itua, Mamita kuru yaka, mamita yembo kuru, mamita ekumani, mamita elombe, mamita foma chope zidon, mamita maître de corps, le roi de la sape, le rossignol, le roi de la rumba congolaise, mamita kapo, imana, yakene yon suite, et la lutte de soir,
Willy Kisombe,
Bakala Diakuma, Woni, Papa Wemba, Kumazina Nyayo, Gilles Chungwe Bajo, Pene Kikumba Shungu Mbajo Fetiri wazo vyo kwe merako Uwe mga wae
Yes, yes, yes Lambio, lambio La kisaba na zela
Nicho chiranga wano Bakuru wano wakome chane Mara jenda kumbako mchiri kumwe Kuko kukwini kuko wajie bakora Zindiri imboza Papa Wemba Yisisa shira matukwi Yaba anu chango wapu Muma buwati na chango wapu Mirori chango wapu Anu anu bichaye Iyo ikawa itwa Kono istuwa Muchuranzi Nabibuze ni Papa Wemba Zabziri lagu Abafisa kanya, nemo vye uze, chinya kadibu.
Madame Kolo, Robert Tasso, Madibel Kanyinga.
Thank you.
ya Israele yose ngorijewe ibya byaza munaje mva ngorijewe Boni Kofi Olomide Martina Nyayo Antoine Christophe Mepa Mumba akaba nta kintu twamuvugaho izi ndirimbo akaba ari zimwe mu zahereyeho bakunda kuvuga hano ngo yarakiri umuhamya mbere ko umucuruzi ariko wanza byose bijyana ntabwo wajya ucuranga gusa bitakwinjiriza akantu Kofi Olomide mu ndirimbo Papa Plus Nekure Samedi Relax
Alphonse Lukundula, Papa Nolivia.
Abagize Kongo benshi bakunda kuririmba injyana ya rumba ariko buri muntu ashyiraho grife ye akayikunda arabazanye rumba rock arabazanye rumba french uyazanye muri rumba ye we yanayise ubundi kunayita cyacu bivuga umusemburo muri rumba we yaje ashyiramo umusemburo muri kumva ubu ngubu papa plus ni indirimbo muzakunzwe cyane iyo ngiyo
mama coronel
Kofi nawe akaba agira amatsinda menshi abangikanye menshi bamwita amatsinda menshi cyane asangira bamwitaga de Rambo de la musique congolaise bamwita Quadra Coraman kubera ibihembo bine yigeze gutsindira icyarimwe muri Afurika y'Epfo yitwa Quadra abigizwa Kora yabitsinze ari bine Quadra Coraman Kofi wamwita kandi Mupao Mukunzi abandi bakamwita Le Tueur de Lyon Boyichi Ntare Kofi uko yakwitwa kose Samedi Relax yarabagezaho umuziki we witwa Papa Kwita twafata ibya byadufata igihe kirekire cyane buri muntu kugira ngo tumuvuga ubuzima bwe cyane ko abenshi bagiye bakorana nk'uko twabibabwiye bakora amakariyeri ateye ubwoba nk'uyu Kofi asigaye nawe afasha abandi bantu barimo bamalipu barimo abacuranzi benshi bagenda umwe agacuranga abo yigishije cyangwa abo yakoreye nabo bakaba abahanga cyane bakazajya ku zindi nzego Kofi azwi ku isi hose arwara ubuje icyumba cyo mu Faransa abacurangira kuvugwa Benfica acuranga mu kitwa Olympia na masale manini cyane aruzuza etonda nk'uko babivuga mu Bubiliya ziruzura cyane ntabwo wari witeze ko umwirabura yaje muri Afurika ze baruzuze uyu nguyu uri kuririmba arabikoze bakura ingofero uburyo yanditse amateka Papa Plus ni Kofi Olomide kuri Samedi Relax maintenant avancé, je viens de la prière. Juste merci, juste à la Nathalie. Merci Nathalie. Papa plus de Samir Lali. Harakaramba, haraka, harakabaho, harakaramba. Japon, ijumu chubu ya pari tira karama. Nippon Banzai. Ni kabari album muzaji zene za zako ze, nisanga za zako ze, zako vichane muri Afrika yose. Ni murai, mubibu nga, mubu Faransa, uvidiki. Kabari, itinda ya zaiko, langa langa. Ni itinda tukwari mbuka, itika nisho sikara ijapo. Our papa got a little more of a very little more about a fish, fish, fish. Jagia, Matina, Meshane, and Mama Sina Nalaga, and I'm more Yoka, Kole, I'm more Shokta, Granza, Koa, Cartier, La Telco, Viva la Musica, Yawi, a papa, listening in Zaiko, the Kabari, who got into Magamba, Pasay. Zaire ya Bangkok, Zaire ni ni kuchapa kura mire. Langa langa ni kabari ni umu mukoko kubo munara ya kutoa mji chao. Lekare kuka mechi, hao kufa zaiko, umu magababiri. Ni mire mire ya zaiko ni mire mire. Chane katumbe ya gitar. Nippon Banzai, Samedi Relax.
Nazala kasoki na banzili kambwango moteme kotindanga na misala tamabe na ebata wenze bate kakabaka sona somba yanga gafton akoma yanga yanseko zambo ezangini ama ezali loko
na babwe ko tukuga tubye tukuga amateka bwo turanjano abo kwabonga uyu akabari king kete
na base koma yanga
akaba yarafite orchestre iri kuririmba yitwa Victoria Eleison. Victoria Eleison ikaba yari igipande kivanye iva na muzika yasizemo ibipande kimwe mu bipande kiba Victoria Eleison yari yobowe na Kike Seremene abaisha muziki indirimbo nzizi iyi ndirimbo ikaba ari pompe ya vi imwe mu ndirimbo nziza cyane abantu bashobora kuba benshi batazi ariko yagize success yobowe muri Congo iwabo akaba Samedi Relax inezezwe no kuku abakuba atayizi kuyo kubibamenyesha mu idekuvure kubayizi son préavi uryoherwe
Bangao
lobela yo kala papa na lobela kayo atana zali kitoko te balinga kanga tana zali kitoko te otala o angiromi
kote na kanga
tana kitoko te otala o angiromi
na chamangana
Victoria Ellison Kuri Sambirila Moussa, Koura Moussa, Jonathan, na Joseph, Aomori, Mourio Herbo Ikandi, Mukomereza ho imbaraga nyinshi cyane.
Oye, chiquito, yo baninga e bandeko oyoka alisa po onge baninga e bandeko oyoka alisa po onge baninga e bandeko braza file bandaka na poto 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 solombo kamona na twani munanda ayemba lelo oyo 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 beya e koma monene o bandina bila talanga e makelekele pe na ba Congo
e koma monene
Kamanite o mokili échange baneko Basi ya mabala bakoma lelo basi ya ndumba Basi ya ndumba bakoma lelo kobana na makwela
Baba ya ndumba lelo basi ya ndumba
Banima e baneko Oyo kali sapo onge
Nyamakwa yi sararenze Abantu babapagari basi basenga Abagore babaga mungu babaye indaya indaya nazo zirebe ukuntu zisubiraho ibintu ku isi biri kubiranduka mokili echange ibizi biri guhinduka byarahinduka freedom. Kuya kuri site chakwe akadomo.com aranu handitse mutwandikire ukandikamo indirimbo zose ushaka ukuzuzamo zitugeraho ukazipanga maze icyumweru cyarangira iragera uwa gatandatu samtiro nazo ikazi zikuzaniye rwose ikazi kugezaho ukanyurwa ukishima ukaruhuka niyo twita relax. Kora garaga mu ijwi rya Sindo Yogo mukiri eshanje. Saiko yari orkestra nini cyane nabibwiye. Yayivamo ama orkestra menshi cyane. Imwe muri zo ni Grand Saiko. Grand Saiko yavuye kuri Saiko na garaga. Grand Saiko ikaba yarimo abantu nka Shimita na Tefa Matumora abo ni bantu bari bazwi bakaba bararimbye iyi ndirimbo n'abacuranzi agapande byo guha felicitation abakunda ikipe ya Rayon Sports yakoze ibitangaza. Nibuka ko nyiri muto ya Rayon Sports yatsindaga mumvaka agapande bari gucuranga. Rero kubakunda iyo kipe yakuyemo ikipe yo muri Mozambique ijya muri huit de finale ibintu bitaherukaga cyangwa bitabagaho ku makipe y'iwacu ako gapande kabyinitse ndakabasuye samti relax. Wabina kwasa kwasa ni mushaka yendirimo yose yitwa Menace de Divorce kwa bacuranzi ubutaha yose bafasha ku gapande gato gusa yo gutera kamo abantu bakunda ikipe ya Rayon Sports. Kiriho mujye mukemera kibi mukigayire hamwe Rayon Sports ibintu yakoze ni byiza kwitwa iyo ndirimbo. Ntabwo ushobora kuvuga umuziki wo muri Congo utavuze El Gigantin Le Géant. Samedi relax, ikuzaniye sesha le carnaval. Yakoze indirimbo muri album aburaho indirimbo imwe abura ikintu ashyiraho igitekerezo kimuzamo cyo gukora iyo ngiyo bakora icyo bita beat bijyana baracuranga ashyiraho amagambo bitanga Seychelles Carnaval Pepe Kale mu mazina ye Jean-Baptiste Kapasele Ampanya waba kulanga akaba yarakuriye orkestra kwa Ampir Makuba
Ahora
twakora binyuranye n'uko tugikora no kuvuga kurusha gikora kikarushaho kuba cyiza mu gifaransa biramba gusha kuvuga icyo dushobora kwameliora nyamwe se kukikubwira don't hesitate mutubwire muti hano mwabigenza gutya mwabipanga gutya tubateze yombi turi muri studio kubera mwebwe mutatwumva twazinga ibyuma tukambara ekuteri twicara twenyine ariko kubera mwebwe samdi relax samugire samama uri kabasele yafanya pepe kale n'itsinda rye ampire makuba ndirimbo seshale karnaval
Na telema kosona na mingando, nemo sila lo leno na bala. Ukora akazi kubera wowe
zagaruka
muzaniye souvenir ikago kari rekera ugutekereza cyane woni pepe kale mu ndirimbo tika makanisi iyo ndirimbo akaba ariyo tugiye gusorezaho samedi relaxe ya none turizera ko yabanyuze twagerageje gusura abaturanyi bo muri Congo n'injyana yabo ya rumba twabagejeje abacuranzi bacya muzika indirimbo z'abanyekongo zifata igihe kinini cyane twari kubagezaho izindi n'ubundi nabo bihagarariye hano utazakomeza ibyo mwashimye mutugezeho ibyo mwanenze nabyo mutugezeho tubona ukuntu tutajya twatumikira uko bikwiriye iyo ndirimbo rero akaba ariyo isoza ikiganiro cyacu cya none
nakozonga nakomemela yo moi souvenir tika tokanisa
irankubikiye hano i Burayi kubera wowe ni gushakisha imibereho yanjye nawe kandi watse urugendo ntabwo ari ugupfa reka nzagarukane ibyishimo ni kuri iyo ndirimbo turangirije ikiganiro cyacu cy'uyu munsi turizera ko twabanyuze kandi ko promesse twabagiriye twayujuje kandi turacyayuzuza n'ubutaha tuzagarukana imbaraga na kime nk'uko muri kubyumva uyu nguyu muri studio akaba ari example aba mbashimiye mwese abakurikiye mwese iyo muri ubutaha mubwire n'abandi muti hari ikiganiro nakuyeho kiryoshye cyane maze uzacyumvane n'undi muntu mugenzi wawe mwumve ukuntu ubuki burura samedi relax ikaba izabanyura ndangije hano rero ndabashimiye mwese mbasezeyeho murararyana aho bukeye mwaramutse mugire umunsi mwiza aho bwije murararyana bye bye. Shakwe, Sabdi Relax. Shakwe, Sabdi Relax. Shakwe, Sabdi Relax.